Akutata, aone na kutata. Akutata, aone na kutata. Sama kondwa, tika majita bo. Niyama boza, ndika duka to. Aone na kutata. Aone na kutata. Aone na kutata. Mapepi waningu tata. Ndiwe dolo kumamanta. Ine kuyimba bwine sikizata. Ama ndiwuza ndine shata. Kupanga za kibwana za kushuta. Miafi make money, money for my kiss. Karu half of the house on the hill. Ine ndi dolo kumbiri. Sindi bagazaji bwana gosi. Dima ngosi yapo mbili. Sindi wana mena kati bosi. I made it pano ndili hot. Nosimani nyoza pano molipati. Sama gondwa tika majita po. Ndiya maboza ndika duka to. Aone na kutata. Aone na kutata. Netflix and chills, yeah. Me na do the gossiping, yeah. Still live with my team, yeah. We na do the opposite, yeah. Flexing with the fake it. Me tell myself what I'll make it. Take it or leave it. I need the hustle for seas. Kiss, kiss to the town, yeah. All these kids wanna be me, yeah. Run around in town, yeah. Wanna see my people bow, yeah. Put them on action, cause I got passion. All I wanna do is sleep in the mansion. Taking my baby on vacation. Do some things that I can't even mention. Cindy go puma echa kachino. Kupanga jibana zog Josephino. I'm flowing and swimming, yeah, like I'm Nemo. Money, money, money is what I need more. Sama gondwa, tika majita po. Ndiya maboza, ndika duka to. Aone na kutata. Aone na kutata. Sama gondwa, tika majita po. Ndiya maboza, ndika duka to. Aone na kutata. Aone na kutata.